Cacera che grande himno y pague en mí. Usando la colón que lo nalo duele la pague en mí. Cacera che buena himno y funa en mí. En genzan chanye buena ufuno kuma en mí. Cacera che buena himno y funa en mí. Usando la colón que lo nalo duele la pague en mí. Cacera che buena himno y funa en mí. Engenza nhlanye wena ufuna ukuphuma kimi. Oh, I just need a little bit time. It's too much. Ngiyakowisha. I just need a little bit time. It's too much. Ngiyakowisha. I just need a little bit time. Ngiyakowisha. I just need a little bit of time. It's too much. Ngiyakowisha. Ungangitsheli ngothanda. Ungangitsheli ngomjolo. Ungangitshela ngobunye. Ungangitsheli ngothando. Ungangitsheli ngomjolo. Ungangitshela ngobunye. Ungangitsheli ngothando. Ungangitsheli ngomjolo. Ungangitshela ngobunye. Ngisakhipha i-stress.
Ngiyakowisha.
Hayibo.
Ngiyakowisha.
I need some time. Ngisakhipha i-stress.
Ngiyakowisha.
Hayibo.
Ngiyakowisha.
I need some time. Angiqeke.
Ngiyakowisha.
Hayibo.
Ngiyakowisha.
I need some time.
Ngiyakowisha.
Hayibo.
Ngiyakowisha.
I need some time. Ngoba mina ngiyakowisha.
Ngiyakowisha. Ngiyakowisha.
I need some time. I just need some time. Cause I go through a lot. Ngiyakowisha. Ngiyakowisha. I just need some time to forget about the things that I've been through. Ngiyakowisha. Ngiyakowisha. I just need a little bit of time. It's too much. Ngiyakowisha. I just need a little bit time. It's too much. Ngiyakowisha. I just need a little bit time. Ngiyakowisha. I just need a little bit time. It's too much. Ngiyakowisha. Ungangitsheli ngothanda. Ungangitsheli ngomjolo. Ungangitsheli ngomjolo. Ungangitshela ngobunye. Ungangitsheli ngothando. Ungangitsheli ngomjolo. Ungangitshela ngobunye. Ungangitsheli ngothando. Ungangitsheli ngomjolo. Ungangitshela ngobunye. Oh, ngoba mina keep it stress.
Ngiyakowisha.
Hayibo.
Ngiyakowisha.
Ngoba mina ngiyakowisha. Keep it straight.
Ngiyakowisha.
Hayibo.
Ngiyakowisha.
Ngoba mina ngiyakowisha.
Ngiyakowisha.
Hayibo.
Ngiyakowisha.
I need some time. Uthando lwami inkinga.
Ngiyakowisha.
Hayibo.
Ngiyakowisha.
I need some time. Lonke uthando lwami inkinga.
Ngiyakowisha.
I want my door. I need some time. Ah,
ngiyakowisha.
But then you should know that ngiyakowisha. Ngiyakowisha. I need some time. I need some time.